jana. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, na zendele kukam. Ni ma round after round tukisonga. Round after round after round tuki. Natumia kondiko na na pull out to fact authentication. Mini niganeza kumount to take equi relation. Tankare nimejeza chrome jean. What a scene bila bra mecha jack zero free. Free design ya young tag time ni short lead. Atia costas track up waka queen tree. Round after round ni kiki na dishi piece. Toboka pesa ya nywele na bado kupay piece. Ya kwanza, ya pili, ya pili, ya tatu, na zendele kukam. Ni ma round after round tukisonga. Round after round after round tukisonga.
Wait a letter.
Ya kwanza, ya pili, ya pili, ya tatu, na zendele kukam. Ni ma round after round tukisonga. Round after round after round tukisonga.
Mode
kijana, kijana,
trio meo,
kija, 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 kija. Nilipata ex akigonga nikacheka red handed. Kangu na nanyonga kinyesha. Zero pressure, toa vumbi saka pesa. Dili alfakira kiomba shots kana peo.
Bila makelele,
makelele.
Wakana pewa tabila mchelele,
mchelele.
Na siyo kasapere,
kasapere.
Meta siwezi kutoka kichelele.
Ya kwanza, ya pili,
ya pili,
ya tatu, na zendele kukam. Ni ma round after round tukisonga. Round after round after round tukisonga.
Wait a letter.
Ya kwanza, ya pili,
ya pili,
ya tatu, na zendele kukam. Ni ma round after round tukisonga. Round after round after round tukisonga.
Ai, leo ni meiti wa form. Ai, mimi ni nani? Dakika mbili tatu mihuyo ni konjiani. Na umakana nas, napaka kama rush. So tukutane wap, niko ndani ya faras. Na nywele imesongwa, mikia ni mirefu ndo azivute ya kigonga. Hai, chupesa ndo ubonga. Yehu isailimia alafu wanaihonga. Hai.
Ya kwanza, ya pili,
ya pili,
ya tatu, na zendele kukam. Ni ma round after